gavumenti erangiridde enkyukakyuka ez'enjawulo mu nteekateeka ya PDM Sacco mu eyisa ensimbi ez'enteekateeka y'okukulaakulanya emiruka eya Parish Development Model. Omukwanaganya w'enteekateeka eno mu ggwanga Dennis Galabuzi ategeezezza nti kati abatuuze bonna mu buli muluka abaakwenyigiranga butereevu mu kulonda abantu abatuula ku lukiiko olufuzi olwa PDM Sacco mu kitundu kyabwe, ate era nga kati buli muntu yenna mu muluka akkirizibwa okuba mmemba mu Sacco ey'omuluka ogwo. Edward Kakande ng'ono mukungu okuva mu kitongole ekituwala enteekateeka eno ya PDM mu ggwanga lyonna alambuludde bw'ati ku nsonga eno.
Osanga mumuluka mulamba nga mulimu enterprise groups 15. Kitegeeza nti abakulembeze abali mu saati eyo bali baalondebwa abantu 15 bokka ku muluka omunene ogwinza okubaamu 10,000 ez'abantu. Gavumenti neeraba nti ekyo sikyali kya bwenkanya. Ekyokubiri, gavumenti mweno phase gye tuyingiddemu egaziya empeereza eya PDM Sacco. PDM Sacco ya fail eyamba abantu mu kulonda enterprise mwe bagenda okuteeka ssente okufuna ebyokozesebwa mu bibakola ng'ensigo ng'eddagala okubawa amagezi okubasomesa oddukanya otya enterprise mw'otadde ssente okufuna obutale